kusasa ngoba wenu yangithatha. Ngifuna kodwa ngezinkinga sami zonke. Ngifuna kodwa ngezinkinga sami zonke. Ngifuna kodwa, ngifuna kodwa, ngifuna kodwa, yeah yeah. Ngifuna kodwa, ngifuna kodwa, ngifuna kodwa, yeah yeah.
Dinginga tamini nekantati lapha emhlabeni. Dinginga tamini nekantati tidlamini negedwa. Lapha ningi mabangona ngizakiwe bunaba yangijaja kani ngishwa stress. Hayi ngishwa stress. Lapha nini ungabanika nkinga dambuna bangathulala. Lapha nini ungabathwesa nkinga dambuna bangathulala. Dinginga tamini nekantati lapha emhlabeni. Dinginga tamini nekantati tidlamini negedwa. Lapha nini mabangona ngizakiwe bunaba yangijaja kani ngishwa stress. Hayi ngishwa stress. Lapha nini ungabanika nkinga dambuna bangathulala. Lapha nini ungabathwesa nkinga dambuna bangathulala.
Akuzi ngoba mina ngithanda melo hlushwa.